tamani halaji malifu.
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde alal bare joyi lewru juillet hitane 2023 yambe sappo e jetti yablike cinemaaji chapanay e joyi maison de la presse bamako do juccino on kabaruji de kiken hande woni Alice Cisse Kanko Salim Jora wonto boggi jande to cuudi dogotoroji jeddi di ngala e Lewis Sarriya woni uddaadi commune Go'oba district bamako do suudu kumani do kabaruji biri de cellal wadi o do golle tagal lugogol gol be ngadi lewru mebe tini Biennale artistique et culturel don kawtal mongal pavingal e do finata wal hitane 2023 wala fuddo do golleji mudum alkamtar jango so Allah jabi lam muttitu kedo to fa ham muttito won to yagol mudum iwdo sa wi bamako ka wana hune newinde feyi on garam bedorade famudo yewtere amem zoom sur nyalomo hande o sakrabe kedi be don sembe kabaruji dum jogano kigide hande bismillah modon be hedaade dum cuudi dogotoroji jetti di ngala e Lewis Sarriya dum woni uddaadi bamako do le commune Go'obo Lewi suudu ministre kumani do kabaruji bilide cellal lido cuudi ka sanno wordini ka teddintano seriyaji fey be kolliti dum le bataki ma goto mo minoldi fedde no be noddirta ordre des infirmiers noga e jeegon lewru juin bettinu fa keben famtara keddo dem ko Moussa Malle Cissokho hebani en do hendo fecitango Mawdou Sama Sekou
talkundu holti wiide nelaɓe darnoyno koyɗe wattu me ƴaɓɓiɗu ndu ele ɗeɗo golirɗe privé en kabaru cellal ele commune Go'oberde nde ele hurgol ngol holtama wiide ɗiɗo cuuɗi dogotoro ngala fi talki jamiroji ɓe udita nokkuji ɗi ndenno golirɗe laamu nde totti joint en nokkuji ɓe talki lollirɗi procès verbal banggal dalade ɓe ndenno ñande altinere noga jeegom juin ƴaɓɓiɗu ndu ɓe uddi fa laaɓi ɗiɗo cuuɗi dogotoro jeɗɗi ɗi suudu dogotoro wondu haɗama hinade golleji ewi gollirɗo laamu nde ardi ɗiɗo imadaraji ɗi jeddata séria ɗi uddugol cabinet ngaji yogaji ɗi jiɓɓingol gaɗete muɗum e kañe ɗum clinique ngaji yogaji bamako ka noon joint en ɗiɗo nokkuji ɗi jaɓali fe sifade dow uddugol nokku mabɓe dental dogotoro en lollirgal ordre imprimé holti wiide fay goto ɓeɗo joint en cuuɗi dogotoro yettaki ɓe fadde udditinde ɗiɗo cabinet ngaji médico
ana haɗa fe waɗande hoore muɗum golle dogotoraku le leydi amen ndi tawa hokkaka yamirore noon hulitiri wiide hoorejo kumaniɗo fedde ne ɓe noddirta ordre des infirmiers le leydi amen ndi Boubacar Jabate huliti wiide jiɗɗo laatade dogotoro nako nandi e golle dogotoraku fuu wajibe juuɗe muɗum kena windo hulita wiide jiɗɗo wadde oɗo golle du o holiti ɗum wiide uccide cuuɗi dogotoroji le leydi amen ndi won sariyaji ɗi wonɗati ɗi hani jokkude fa keɓen famtare fa ham keɗoɗen mo kanko Boubacar Jabate ko hanni Moussa Malle Cissokho de fecitango Mawdou Sama Sekou
ɗum ɗo nodirte talkuru yamrore fuɗɗugol golle yo talkuru mu infirmier hani tewtude banggal fedde nde yalla heɓde agrément fuɗɗude golle makko so ɗum waɗi hoorejo fedde nde neldan ministre cellal talkuru hollitoru mani heɓɓini talki hasindinaɗi foof banggal uritinde nokku makko nden ministre o yamiran jomum totte agrément mbiyaɗo o noon ko noon ɗum so won jiɗɗo uritinde ko wiyete cabinet médical e ɗum kay fay inde cabinet o wattete hen yalla aɗa heeɓa uttude nokku ma denno soni nelaɓe laamu yettike ma a hollam ɓe talki ɗi joguiɗa ndenno a hinnoto golle ma no hanniri
sakiraɓe keɗiɓe ono mbawi tottude hakkillaji moɗon fuu ɗo ɗiɗo kabaruji ɗo hello amen Facebook naɗu compte Twitter heƴaɓe fedde ɓe noddirta cadre stratégique permanent CFP SPD kañum en ka waɗi jiidal hakkunde mum e ambassadeur ɗo woni keƴaɗo leydi Russie le leydi amen ndi altinere tati lewru juillet hitande 2023 ele ko ƴaɓɓi hakkunde mabɓe hono haala ana darne ko leydi Russie jogui ele golli eɗo naɓɓude yesso kaldal kawra cinagal le leydi amen ndi fa laato fa yetto huncande hoore kabaruji ɓiliɗi e ndenagu caggal so fedde ministrema dilli iwrede nokku o le wi kanko Atay Ag Mohammed kumaniɗo keƴaɗo nelaɓe fedde CMA le fedde ne ɓe noddirta comité de suivi de l'accord ambassadeur leydi Russie ndi waltini hakkillaji mabɓe ɗo toɓɓe kewɗe fa keɓen famtare anni ko haltani Juliette Koulibaly ɗo fecitango Mamadou Sama Sekou
leydi Russie ɗi na jogui daraja sanneli leydi Mali wakkati joni o ndenno min jiidi e makko yalla mimima haala darande ndiɗo leydi wakkati joni o e dow darande mayri pabotoɗo kertaɗo gouvernement o kanko ambassadeur o holtimin wiide leydi Russie ndi ele sifaji kewɗi gollidal woni e muɗum ndenno wona tan banggal kabaru ndenagu ma banggal paɗe en ndenno hokki taƴoral wiide leydi Russie ndi wala fe sollasi en ley leydi Mali fayso ndiɗo leydi na andani tiyallaji ministrema ndenno leydi Russie dulla fewi nafaka muɗum leydi ndi ka hakkillo kanko keƴaɗo o en hani lontugol oɗo kabaru o dabare muɗum fiye saabi sugula moɗo ɗum sawbinta
donno moto goto garo no faa lumba ray ngaydi ka terrain witti yonki mudum negela geninda wodiri bamako kiloji chapan jeegom e nay le wi fedde so pa fernde dedo fedde ana narda jamande fa handuwa rento teddina saliyaji kulita e bangal ray ngaydi yella ana heba rende yonkiji mudum fa keben famtaade anni ko Ibrahima Koulibaly kanko woni lamido fedde ne be noddirta so pa fernde ko haltani lalasha walati infa do fetta mo modu samaseko
Exactement. Siki wala bangal fultingol dawulgol min tayki telaaji kiwdi ni ko jogaji laawi jande di lolderdi passage a niveau sauvage on dula wide do dido laawi di nokuji kertaadi na ngodi di yimbele mbawata nawturade tacciude nden na do goto tacci laawul train o nokku do na do fufana dabiraade nden no train o guppimo kanyo dum wadi wattu 11h30 e badade negal nden mi meta ma tayka de wide heddi hen don idon min ko amen mi darno ko de nokku
dans ce sens.
Biennale artistique et culturelle don kawtal mangal pawingal edo finatawa goleji mudum kawaran fuddure alkamsare jeegom lewru juillet hitane 2023 le lamu mutito so Allah jabi kabaruji dika kanko colonel Asimi Goita woni ardoto do dum region ngaji fu gondi le lede amendi kejabe mudum wari hawrude galdo kawtal finatawa dubi sappo etati ko o dari wartugol biennale ole nuko o ka jike lobbo juude yimbe le gombe le lamu muti region gundudo fewde rafinde nago ana heba dubi jom fa keben famtare anni ko adama Amadou Haydara hebani em do hendo fecitango Omar Waygalo
tagal hitande 2010 ko dum wadno nokko no dirte sigaso kanye 2017 bamoko wattu juno biennale no wonte wadde do mutti do rezo ngay sappo e jene gondi leedi malindi fur kanye gallure bamoko de analle gallure de nyalaw ma hande no noddabe kanye europe le tatteji leedi meden di fur do jottiki e nokko o idon wonde wadde wakkandi tidalaji gondi e mated leedi meden di kona iri bangal wayde de nago fe badade gallure de tan nokko no dirte ti bange fatoma le cekiti yonterne wiam won join kabarde nanu beton wetawede fu ko nayri bangal ndenago no wonde hertede faabe jabbito hobbe garobe le nokko o le gallure mottinde adamata ndedo yambere le nokkule mo de furdo jamande wonde hawritinde
hejabe garbe hawde gallo kawrtal fina tawaka ana landini wadde teatre jifa yeto cinema ngaji fu ga yimbe le europe tawdini do woni tombok tu tawdini kan e kuchala kan en ka fuddi hollitide mette mudum fewde e no golleji di wordi yarde le nokko fa keben famtare yewtere amem on en parle nyaloma hande o do majjum fawi Khalifa Goita wonko hebani em do hendo fecitango Ousmane Niali Boudji
Je viens de Tambaktu mais je
tumbuti ndiyami kado inde tawde ni garmi weltare ana wodi seeda mi do waawide no ko woni woni ko welaymi mo inaka fay seeda kuran wala edun nawi doanze yurumi kuyam ana wodi mi de njidi hebude kaw mi den lanini du non du beltirimi mi wari do inde tawde ni bismago lobol kay fu waday ka kana ko be ngari jodde men e baltin hakillaaji amen wiide ngada ko mbaay fu yalla mi en gora no mo iri kuchala yurumi min kam yeydo yasi himbe kuyan sanne sabi ken fa jengi de min jotti le gendi ndi ka kunde artiste be ana weli bismago lubbol fu men kebay men danaki du matala ngaji ngala kunde fu wala cenam du wala enuk o
l'hygiène de l'endroit
yewtere amem zoom sur nyaloma hande o mi ngaram mi kaltana o mo hono yurde bamako yaade mutti tiddalaji ko wondo mudum yurde bamako yaade mutti ka wana hunde newinde fey yuwi do wakati 6h yottare nukku o ka wana hunde newinde fey Aissata Jara wonko hebani em do hendo festango Ousmane Niali Boudji
kilometre ngaji temere jeegon e chapande tati woni hakkunde bamako e motti arande ngaji jeegon tan gadannoda dungu lawol ka handen a wadan ko yata ngaji sappo dawol hakkunde bamako e motti ana wayi jatteede de didi arande bamako segu dungu lawol moddungol dawbe an bay danade yogabe tima dewte nadu ndari film ngaji e video ngaji do televoji mubben sina yottege bla do bonde fuddi dawbe yogabe fa a wi'an hon kany won donnobe kulul ana yi e yeso mubben wattu fu mo don no o nangi fere landi kewdu be gandirta hodun wadi ko woni do lawongol hakkunde pali e lugge donnobe jettiraka e nangata no koyum ben hakkilo caggal dun waddu fu on kawron dabaji do maggol pade jeggitendo ayyan jomben moto ngaji ana donna fa do hakkunde lawol do ndi tampiri wondi dawobe a jottirto ka tampiri cakitsoni latade e weltare sinibe jottege le gallure mottinde
kraabe kedibe andon do min kaddete kabaruji amen di kikide hande nga nga ande do on baabe heditaade ido kabaruji fudo application amen studio tamani mo bawdo hebude do bem ande to ngam fadnye fe nokko do e sewdo yewtere amen magazine de ana wodi wassalam
yude jeego yaade sappo e jeego
21 juillet hitaande 2023 kede kabaruji bienal iwde mopti do studio tamani
sisili ngaldo bienal woni leydi mali tarki goto leydi ngotiri podoje gote
studio tamani ana martina on kupangal kawrital finata wame e domu on tawan hen jantoreji landi joda halaji do studio tamani
halaji malifu
le lady amendi kollobe juude golliroobe juude mu em darne mudum ana momni sanne lo keba lindi ko hewbe beedo yimbe lo kollobe juude mu em amay wadde leer ngaji kewdi ana dari na ana joodi na du ana wada golleji goddi yelan heba ko wurda faana golle mabbe o yo faabe keba ko be baawi daranaade sadda wo mabbe hono fuube yimbe lo gollnobe hore mu em haani wadde yella e be keddoro cheldal magazine amem pawido edo chalal mo studio tamani landin hande odo majum fami mamadu samaseku kanye e kejabe amem gombe le kredoji di landini dum anni ko kanko e mi e horami pecini omdo hem e kireja
gulliroobe juudo e kanyi fonctionnaire en gonbe liridi hewbe na municipality telaji chalal dibe kebata sabi golle mabbe iwde sikaso yotade yelimani fangude bamako bankasma yuaru be do fuf mimi hala suulaji mabbe
andin kam nin ka ko andirmi dum de golle jonde fu al jogi nawul naw yakkoje wani fa yotto hono kabaru bawle en tanti don joom ya ladde tanti don joom fa safaleji de wala fu do mi sewraaki de kana ko hewaade sey bamako tan horuma am buri lebbi jeena ko gambe
kanko mamadou abdoulaye ndjay o wi noddo boydo sanne e golle jande wakkat jun o mo jogi ciadere cellal sabi o do golle mo e mudun no boyon darade ma sopinade denno mim siti ko o hinnaaki gilallow sakade kuteji laddo sababu hande o jodi do nokku goto kettan kanko mamadou abdoulaye ndjay o
dans les années 1988
toward 1990 kuran wala no nyalom jammata wonno ko min kebanno kuran ne golle amen o sembe mudun du fu watteno mide bawno wadde er ngay nay yotade er ngay joyi mide dari mi mata no dum fi kala nyalomo hande o ko duubi am fuddi wadade ko mi fuddi matude kutteje mudum ciagal am ana nawa kam koyde am ana nawa kam fayfa mi juula huna fuqura dum
tiri meme sa j'ai des problèmes
docteur mahamadou sidibe woni medecin chef sescom jalasagu holti wiide ramp ngaji e ko nande mudum no ngoni telaji cellal di sambinta di do sifaji golle di den mo ndar guliroobe juudobe hinade sada fuf yewtere sembe caldi
so a juudi ke fa er ngay nay na du joyi dum wawi hadde di jam yiltaade no wooɗiri ele calɗi ma so ɗum ɓooyoye hoore du eɗum wawi waddude e ma ñaw cattuɗo saabu joɗagol fa ɓooya na haɗa ƴiƴam yiltaade ɗe calɗi neɗɗo no haani
wakkati joni o kanko ndjay o yo goto e ardiɓe fedde manide gulliroɓe juuɗe mali holti wiide gulliro nde ɓami dabareji kewɗi yalla sakkade on ɗiɗo telaji keɗɗanna mamadou abdoulaye ndjay o jokkotata ɓo hoorejo fedde manide gulliroɓe juuɗe mali ɓe
no jiɗirɗa kalsi fuu so a ñawi ko keɓuɗa ko fuu a tawam yaada cafaji ma cellal ngal ka fe hunde ɓuura ɗum ɗo amen ɗo le fedde APCM min gaddi ɗo dogotoro en fa haltanaɓe hono ɓe kaani wurdude le golle moɓe gondi wadde o no fedde rami joni assurance so a ñawi mo mbawɗa sawrorade yetti le fedde INPS ne ɓe mbihi golliroɓe juuɗe mu en fuu yaaha windoyo yella soɓe ñawi eɓe keeɓa
sawrorade
horejo suudu artisana muti holti wiide ko wiyete rami ko woni dabare nde hasindini gulliroɓe juuɗe maliɓe bocar dira ɓeydi wiide oɗo sifa haybugol golloɓe yo hono sifaji guurɗuɗo guila nden li mali fof fawrontina e muɗum
fuɗɗorde ka gollironoɓe juuɗe mu en hewɓe fuu yehi windoyke ele nde ɗo fedde ngal hitande 2005 fedde UNPS mu'ini kañum ndu assurance muɗum kuncanowo hoore yimɓelle gollonoɓe hoore mu en ɓe ngala joddi mi kaltani ɗum fa gasi artisan en ɓe nafa ko woni hen yella eɓe keeɓa windayade ley hem assurance ji tati gonɗile leydi amen ndi hawti so laati fedde rami
le mali ɗo famɗi fof temedere capanɗe jeɗɗi e goho miccengaji godi ɗiɗo jatteji ɗi caggal hurgoji ɗi gaɗi fedde humaninde gulliroɓe juuɗe micitan wiide kamɓe dogotoɓeɓe ne darda kala artisan en tinnade wadde yewtereji sembe calɗi yalla ɓe hiisa e cella yalla ɓe hiisa e tealaji cellal ɓiɗiɗi e golle mabɓe